Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. Amadoda amabili endlini kaNkulunkulu, Luke 18 amaverse 9 kuya ku-14. Ngabe uNkulunkulu uzwa noma ubani oza kuye ngomkhuleko? Kulesithombe sibona amadoda amabili endlini kaNkulunkulu. Omunye unokholo olukhulu futhi uyaziqhenya. Wazikhulekela wathi, "Nkulunkulu, ngiyakubonga ukuthi angifani nabanye abantu, izigebengu, abangalungile, abaphingi, nanjengalomthelisi." UNkulunkulu wayengajabule ngale ndoda nomthandazo wayo. Enye indoda yayingumthelisi ongathembekile, yeba izimali zabantu. Yayazi ukuthi ayimjabulisi uNkulunkulu. Yashaya isifuba sayo, yagebisa ikhanda osizini, yathandaza kuNkulunkulu yathi, "Nkulunkulu, ngihawukele mina soni." UJesu wathi uNkulunkulu wawuza umkhuleko wayo, wazixolela izono zayo. Bangani, uNkulunkulu uyabalahla abazikhukhumezayo, kodwa uyemukela abathobile enhliziyweni.